kupaka kisa ngota Ongeva busa ngawe haika Tukwili unifume Kisimo sinje Nangeli simo sami maika Funu kupaka kisa ngota Ongeva busa ngawe haika Tukwili unifume
We'll be right back. Oliver.